Eternal life.
Aye, a chedicasia, young a japa or so no, Eddie Ama, Onwa, Onwoodin, Rans, and so a cosier. On the other hand, na so no, eternal life. A sad down coin, I free a Janahono, Yenferma, Onwa, Onwen your own, and ya a dancy dean fan by your scriso. Now, and send me bre, name a brew, I see a coin, sa enti me, and ya sa butai, I bet me and ya down coin. Sa a dear a sequin, a bet me, I a cassia pana, mamma and chitrimo, and fear be brave, me a tremor, me a pa, a see a donkey to a be ever baby a yam moa, I a titino. Now, ne hoff a pa. Now, bra, ye see danny, every year was no. Na me kwa sami kwa kwa chiyano. Na eme wangwa se, puma e da hwa ube timi ashe abwanti no. Na ube hu ewe mfefefe no. Na ya di electricity po e si wano mo. Na me jese, medi anka, ah, papa, adena udi sa duya we se, e babi si, babi abe timi enyo bibi ashe nfefefe. Me papa, na oye tubwa se boko ekan, HM say Quentin. Sir Diana is your nanny idea AF was as I see so. Now Osanchem say Sir Michel sir Diana me who say and tis any an mean you know. Ah na they say mean friends mean quatrin so and mefie and me di emen wed and pip and roman sir and ya fina me baby so candle. Anajuna me dia bekin kan me pese mi hu sa electricity dia no ewo as mpuma imu na me papa nya na ono wo adwen foforo wo sa dia ihu ono de na ekyere se eye abrabo papa na menso de na aye bibia esi me kwan ma mi enhu ade a efe me papa na nani eda ani a efeso a ebebo ano na mihu se na saa dua no eye akwansidie ema me no na mihu se na eye ade a sombo ma me papa na saa akwansidie eye ade a esi ekwami yentimi enya ntiasie mfa Yesu Kristo asem no ho na ebi mu no eye bone ana esi ekwan ebetimi aye bibia ema yen entimi enya ekwan akwan pa yentimi emaya adanse die efa eja na nase ne ba no hunu eba ba ye bibi kase bia esan ne ma esisi e kwan ho ntino yentimi nkwan ko hye safe die num ya danse die e wo se eye boko ne bibi tietia out me papa edi ehwe se dua na nesi na ne dan na chi num na ene me bi ho num a esi yen adanse die ene efa eja ne ne ba no hunu na emma en ton koso ewo ya dance die mu bad ku ene enipa enyansa ewo wiase mu na yes yesia nyankopon asem no na ewo se obronsam ade a opane so be ye fri nyankopon ho no na obemo onwo abre na onwa dwin nipa nyansa ho na onwo fo enkoto eja no enchirche na apostle paul eka se Paul, a shenna bra bomwa, ye preparan ed no timi kasache ni pa bebre. Na Thessalonia forno or kasach wrong. He initially found it more difficult. Otimi evidiasena ayene dinze onwana ongu Greek for na nonu adienne ayene din paso bitmi a kasachon. Na atem forno ko kasachon no ongu pauno. Na Corinthian forno. Or yes, or better church on Yesu Christo and Semne Keke. Na met me a ka Paul asem na meka semunu ene men church munu. Na enye bibia eye enipa enyansemu. Nemum no metre susumu etumi. Senia mujidie enkwaye nipa enyansa nemum nyankopon etumi mo. Na trust him sem makese efa Yesu Christo hunu. Efa Corinthian for chapter 15. Af nya abasubo bebre esa nya Joel Frederick ekafa Messiah hun na efa adikese efa ajinkwa no hun na Messiah no bra onwo to nwum ni scripture na onwo area in fact Corinthian ehun Paul eka se ensema as ajinkwa no kire no oka se 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 na ajinkwa na asori oyo onu a ofri esanse onipa na ewo ba ensanso na onipa nso na nkwaje aba senia onipa ebewu ewo onipa msanso na Yesu Kristo mu ni na ebe sori o ewo watumi ni we na amna enso no nkwaje we na Yesu Kristo ene de ama nkwaje na enipa enipa nchechre ntine na ema enipa yi onwadwen e free Kristo ni nchechre no hum na niema kitinkiti bebra na e mre no onwusesan na empo no Kristo sum ekofa enipa enyansa ebe hihiem na onwo ede nchechre free nipa mu eba behiem obi eka se Christian sum no enyi bros bosom sum en free o name mu na ede bi beka ho. Na ohwe ya brabo imu a enipa bebre eyi Yesu Kristo asem no efrion efise emfa nipa nyansa enka emfam na enipa bebre eye so mbedi Yesu Kristo asem na chi ebi mu dwen sɛ ɔnwo yɛ Kristofoɔ na empo no yɛhyɛ sɛ mmerɛ a mu yɛ den ɛbɛba Hebase Kimball ɛka sɛ na ɔyɛ Brigham Young ɛkansela no ɔka sɛ mmerɛ bi ɛba a ɛbɛyɛ den sɛ wobɛhu ahotefoɔ no wobɛtumi ayi ɔhetini afiri ɔbronsam akyidi ni na ɛbɛduru bere bi a na enipa bebree ɛna ɛbɛte ahwe na ɔka sɛ na ɔsɔhwɛ kɛseɛ ɛreba na yɛmmerɛ yi ɛna yɛman a yɛte mu mpo America man mu no yɛgyidie ɛwɔ Kristo mu no ɛso ate na ɛno nti no ɛden sɛ yɛbɛnya ɛkwan ɛbɛfa so abɔ bra papa na ntawantawa bebree ɛba ɛyɛ awerɛho sɛ ebi ɛtumi to asɔre members na ɛduru baabi a ebi nyɛ papa ɛfa Hebase Kimball ɛhyɛ a ɔbɔ ɛne Elder Neil L. Maxwell ɛka 1982 no ɔse yɛbɛpepa nkurɔfo bebree ɛsiane sɛ ɔhaw ɛfa bɔne ho a ɛma nkurɔfo ɛnyɛ no ho bebree no a na ɛbɛpa aba na ɔnwo ntɔ nkɔso nkɔsie bi ebi wɔ hɔ nom nso a yɛbɛdaadaa wɔn saa nso ɛna ebi nso ɛbɛdi yaw ɛfiri sɛ abera a yɛte yi mu no ɔhaw anaasɛ kwansidie bebree ɛwɔ hɔ nom baabi a ɛsan si ɛkwan bio no nso sɛ yɛbɛhu bɔne na yɛnka sɛ ɛyɛ bɔne kɛseɛ baako a ɛwɔ yɛabrabɔ yi mu sɛ nnipa bebree hɔ nom di bɔne nanso na ɔnwo hu sɛ ɛyɛ bɔne ɔnwo ɛnyɛ ɛnuhu anaasɛ ɔpɛ sɛ ɔnwo bɛgye ato mu sɛ nea ɔnwo yɛ no ɛnyɛ mpo no ebi mu wɔ hɔ ɔnwo gye sɛ ɔnwo gye agya no ne ɔba no nso ɔnwo fa sɛ onyankopɔn ɛnwo sɛ ɔtwe aso ɛsiane sɛ yɛayɛ bɔne wei yɛ saa nana Corianton ɛyɛ ama ba a wɔ Book of Mormon na wɔayɛ bɔne kɛseɛ paa a ne papa ɛtu no fo na yɛnya ama afutuofoɔ no a ɔkaa sɛ ɛyɛ ɔhaw ne esum kɛseɛ paa na ɔtwerɛ saa deɛ wei ɛwɔ 39 chapter ɛwɔ ama mu no ɔkyerɛ ne ba no sɛ ɔnu ne ho na ɔkyerɛ sɛ Kristo ɛba bɛyi bɔne firi hɔnom na ɔkyerɛ sɛ ɛho hia sɛ ɛnu ho bɛba ɛfiri sɛ bibie no a ɛho nte ɛbɛtumi akɔtena agya no nkyɛn ama 42 nso ɛkyerɛ ɛfa mpatagyeɛ no a ɛwɔ trosim ama ɛkyerɛ Corianton sɛ ɛnyɛ sɛ awurade no ɛnyɛ adebɔne si ɔbɔnefoɔ no ɛbɛkɔ ɔhaw mu na mmom no ɔsan kyerɛ sɛ a jana or war a doyen as I chair quiet before so ye and we free bonim and yes sir nasi and we and one sa shishen and yankupon asha man ke ma ye na san shish we friend and shisha ye and kwa jenny and jen shishen na ama eka se se enkwaje ebeba ejia honum se yebeko yemenya asotwe ne yasan enye aketua na fe nyankopon de ache na sadiwe ehunhia pa ade a ochre ne ba no se ne ama kache ne ba no e wose ehu ensusanso ebefa yebone a yeyem na yeta eka se enche bia no obia betena honum na wahu ensusuae ewo ne bone ho ensha kase ene e free empatage na jankwan ebeye man ewo bra ye nu ye ho pa no korianton e nu ni hu wie na ama e kache no ze me ma sa ne ma we se en haw ne mu ma wo bone en haw e bon haw a be ma wo di wa ba enu hu hu se wo hwe atra be bi e wo se wo hwe kodru no enso e yo haw akwansi de Jacob e kache Jew for no say, on a primon or coma, any on con. Now on a shen yama on one tiasia. Now, is as on a near friend, Antino. I any friendly freezer on who as should be beer at one song shen intin. A more on what I ira. Now, be busy, and so yet, child, dear, now be beer baby up as all would the question tintin. Ebi mu efa fapim bia oshusha na chese ebru ba bia yepese ebi ni se yafa bibi ti se ye chere bibi eye word of wisdom ana se bibi a eye ene ewiye no ehu niema en sa niema we mi nu nu ye chere se I was a obiadin on one adri a church mu ye. Na se ye be ye word wisdom to say bibia ye ye ni chinchinchin na ye se o hwehwe akwakira ye nwose o hwehwe. Na o ka se obia o be da bibia ye ebru we ana se eso asin we na emfiri me hon mu no. Na bibia ebe ma ye ade ye ho ato bibi so asin ni aka no so na enye nyankopon enhyehye no na ebia ye befa ni a sorry bi munso ehwe ade a ehu hia a ehu eye no onwo san so ade onho to so sin ade a ye chirechire na eye emre no
if we elevate
say ye ma bibi so kase e sin ye din a ye dia tu ajinkwa no hunso anase bibi a ye na ye fa no se wo ye ni bibi ancheche keke nemu mo nye eja e banka sankasa na jese ye de ni e ko ne e wose ye de ni ko Yesu Kristo ene ade ade dia san hon mo anase hwe so pa no na e boaye ma ye nya akukudro e wo dance die efa Yesu Kristo a dance die hu en e boaye me betimi akọ dan kwam so ye be koso atọ akọso na ose ye die ni tu Yesu Kristo 2 minutes en ne mpataje na obe wumaye na ye be nu ye ho afri bone hu na ye di ni nchere no ye san hia en kanian eni enimdie afri agya no ajenkwa ne hon mu na ebe boa mi etimi afa ekwan no so ne aye ayeye de ewo temple e wose ye tokɔ so ewo Kristo mu ne ye di ne chɛchɛ no so na se ye be tokɔ so ewo adansidie no mu a e wose ye yi ehu efri akwansidie a emwae enye sa efa nipa onwo nnie enso na onwo enye agyenkwa ne chɛchɛ no bra ye hwɛ nimdie no e wose ye yi ehu firi onipa enimdie so ne ye de ehu to agyenkwa no so mumie hu bɔne sɛ nea ɛteɛ no ne yɛngye agyenkwa no mpata no ɛntum ɛnam ɛnu ho na mmom yɛmfa yɛnhwehwɛ biribia a ɛboro baabi a ɔse yɛhwɛ na yɛdi agyenkwa no nkyerɛkyerɛ no so me papa ɛhu saa dua no a ɛma no kanea ɛne tumi ɛne nsuo na eyade a ojina so ebu a ojina so akọ bibi papa so na obi ka se enye me si ekwa no ye betimi asesa no e de a ye bibi e bejina so ame enye bibi papa na yen ye de e o se ye ire hu e wo adansidie wo Yesu Kristo no e ye ade a ejina so ame etimi anya agenkwa no adoye ene ye betimi akọ celestial kingdom Yesu Kristo ene edin a ye betimi afa so akọ agya no ho me di adanse ye se ofri ne kwa obua e wo agya no enhyehye mu no wo Yesu Kristo dim amen.